magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda islamic state ay sheegteen isla markaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda yurub. weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda daacish waxaa ka mid ah kii sannadkii hore ka dhacay magaalada baris iyo kii kale ee ka dhacay horraantii sannadkan magaalada brussels, waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda yurub. britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan karaan. ra-iisul wasaarihii hore ee britain david cameron waxaa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada london iyo dalkan britain. ra-iisul wasaaraha cusub ee britain theresa may ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortegayo weeraro argagixiso oo dalkan ka dhici kara. emily winterbotham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xag jirka iyo ammaanka, waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan britain ee rusi. waxaan weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan britain.
Yeah, I mean, the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level.
heerka hanjabaadaha argagixiso ee britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sannadihii ugu dambeeyey. ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska beddeleen, laakiin ra-iisul wasaaraha cusub ee britain theresa may waxa ay kala hadashay hay-adaha ammaanka ee britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta britain. waxaan filayaa in dalalka kale ee yurubna ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. sannadihii ugu dambeeyey waxaa qaaradda yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda isis ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda yurub. waa in aan aqbalaa in isis ay ku fiican tahay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka. sidoo kale waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale. waxaa kaloo iyana muhiim ah in kooxda isis waxyaabaha ay ku guulaysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa. weerarada dhaca ee kooxda isis ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magiciisu uu muslim yahay ama asal ahaan muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale. arrintan iyo sida lagu xallin kara ayaan mar kale weydiiyey emily winterbotham. waxay ila tahay in isis meelaha ay diiradda saarayso ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale. waxaan la soconnaa in bulshada muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah. waxaan rajaynayaa in dowladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta isla markaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda yurub. dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. ridwaan xaaji cabdiweli, v o a, london.